yande joni wittude emin tagi sappo e joyi studio kalangu habaruji me e fulfulde ɗimi Oumou Oumar Dianganta. Ko watta kiloji hermi e capanɗe nayi e ɗiɗi hano tawa bonga kan policiɓe nonni ɓe gaya e konni nonni nangi ko ummoyto ceede millionji jeenayi. Nonno de lamɗo jaɓɓi nonni leydi men Niger di nonni no yahan to fijo kollol hano cinéma nonni ɗum ɗo hano leydi Ouagadougou non nane mbiyenni leydi Burkina Faso nonni fijo indirago nonni fesfa ko nonni leydi Niger no yaran hano filmiji joyi yaha holloa. Yewtere men pindinol ni hannde yecceta kona ɗo mbiyenni aracce nonni ka hannde to jaaɗa fof kan tawta gam wakkati mum ɗum ɗo no remede leydi men Niger di. Nonnoni ɓiɓɓe bomɓe gon nonni hano ɓe andaka nonni kippiti loreji hano tawaji he himɓe nonni ɓiɓɓe lumoɓe ɗuwoyɓe hano lumo nonni ñande alal nonni ñande alal kamɓe kippiti motaji ɗi nonni ɗum ɗo ɓe ƴuwo hano lumo hano i kerfa nonni iɓe paɗi abala région mo hano tilabiri nonni ɗum ɗo hano habaru o ƴuwana to ɓiɓɓe hano wuroɓen nonni hano ɓen kolli ko bandiji ɗi nonni ɓe darni loreji ɗi ɓe dillidi e ceede mabɓe e fahan kasen kulle mabɓe. Ɗum ɗo ni hano hankinni himɓe Boko Haram noni kippiti hano wuroji tati nonni gonɗi nder geseje nonni ɗo wakkati on ɗon ni wuroji ɗin ɗo hano e Ghana hano nokkuje mum'en ɓe gari ɗon ɓe cingi nonni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni ɓe indirtiri wurogon nonni kuɗo hano kawa Barka nonni ɗi galana hano kiloji tati e wuro Boso nonni région Modifa ɓe barana hano himɓe nayo ɓe buli ɓaale mabɓe ɓe dillidi hano ɓe buli motaji nayi ɗum ɗo fahan kasen ɓe dillidi hano sakuji tattase nonni ɗiɓe kini yarugo hano lumo difa ñande talata nonni habaru oɗo min keɓan ɗum nonni to jaadi min mo wurogo. Ɗum ɗon hano kewol hano diyam mayo Niger nonni hano fa waranden jonno hen ɗum ɗo waɗini mbiyenni ndiyam ɗan ni hano gaɗuɗan bononda jeɗɗije ɗiɗi ni ko witti nonni nder commune hano sender nonni région mo Tillabéri ha baru mo maire mo sender nonni hano hokki jaadimi Soumana Amadou nonni subaka o e kelalol nder lawol gotol gol ni maire Hassan Sita nonni hano holli ko fedde duniyaru hawjino e himɓe dilloɓe nonni OIM nonni walli himɓe ɓe ndiyam waɗani bononda nonni tendeje bashiji nonni e fahan kasen are gollitirɗe nder ɓaade.
On a constaté que ça monte, ça
to ndiyam ɗam wakkati gonɗam naata wakkati gonɗam wurtoto noon so wona du konɗa henndu fuɗɗi no wifa fuu no tiiɗi faɗam ɓuyto yeru no himɓe wurɓe enɗa haaliri hono bonondaji ko artuno waɗi ɗum enɗan caggal majum bononda goɗɗo fuu waɗa e hono keero komin kalno haala mum ɗum tanni noon keñan nde min keɓi ballaga o yiyam kawon fede leɗɗi duniya hawjino filo dilla wamɓe waddanimin kulle ko waɗirte cuuɗi yim kemenayi e noga e go'o tagge gollitirteɗe le galleji kemenayi e noga e go'o ɓe gandimin du konɗan tagge gollitirteɗe ɗo filo defu kemenayi e noga e go'o min mata e fuuna walla na ñaw loctoroɓe ƴoyto ene Tillabéri hawtade e wonɓe ɗo enɗan eɓe ɗo ɓe jiilo ɓe jeeya ɓe jeeya himɓe ɓe pirta koye muɗum e dow filla ñawuji ɗin enɗan loctoroɓe duniyaru kandono aadi wattananɓe juuɗe
gouverneur mo gallu ñamini jeɗɗire wittine de noon ni ko hande mbiɗen ni jeɗɗije wittine de noon ni hano juurake kaliji ɗi ndiyam naate noon ni waɗi bononda gam kala e saga noon ni nder arrondissement nayɓo mo gallu ñamai kalowo ɗo inde hano ɓe ndiyam waɗani bononda noon ni holli ko gouverneur hooƴi aadi noon ni kono wallanɓe noon ni dey fa waranden joni ɓe domi hano ballaka noon ni ɗum ɗo layre wattama nder mum Hamma Hassan kalowo ɗo inde ɓe ndiyam ñaami noon ni Oumar Hamma yewtidi e makko
gaxina amanto dojina
farfilla ballaga kay wallahi mi mata e hunde fu sabu sapeur pompier ngarino be bindi nem be linti fa laabi dum yaraawi a dum foddetaaki sey dum sagidi gasan dum koyti inde himben ena dum winditi do dereji goddum yaraawi adi kay boodi ko watta million chapande nay woni ko boni hakkune gam kale natire mudum yaade saga gouverneur e horum warin do enda député mo commune 4 kandu konna wari do enda wadni min ballaga nonni fa neddo goddo jontundu jungo gondo warina waddi ballaga bibbe wurdu konna codi chakuji hokki himbe nonni min matini ginandan jonga ko min kettinini woni aadi koƴaɗon endan no hanta ɓi adama sa hoji aadi jottina
5 sambo kulma to nandi
himɓe hano kombo e corniche yantala noonni ɓangueji ɗiɗɗi ɓe gallu ñame illa hittane ɗuma ɗiɗi e sappo e jeɗɗi noon ɓe domi hano nokkuje kese noonni ko hooreɓe hoƴaniɓe aadi noonni hokkugoɓe noonni saabi hano golleji gonɗi no gaɗe dow ñiira maayo noonni to nokkuje mabɓe aadi ko ƴaade oɗo warande joni leyde wattama amma ɓe gonɗi ɓe tirsine noonni Rafi Bawɗe hano haɗi koreji ɗi hano dilla nder nokkuje ɗen noonni no hano Mahammadou noonni Ousmane hoorejo gonɗo no durwa gam himɓe kombo yantala corniche noonni heɓa hakkeji mabɓe noonni atta her rafiyaka yewtidi e makko
ce que nous avons demandé
komin jamgina ndiyam hite l'école locotorore torimte julirde tawe der nokure den ko bul sulde moni mo no fo kite hakkemu kulle de limtumde fu bagotel majje nyibaka midon tawa don fahindam gam fi ngurda on waylaki hande on ji ko be ngari der nokure den e tabintinde jeybebe min kawri miden miladu ko muraduji amin no yahiran no wodiri yerno be kaliranim seni dun wadaka du min tokkitito e jodade der nokko amin amma min bibbe leedi Niger non wala fuma lab seria wauta dilude dom kanon deni mube dilli damin ben no godi bawde dilli didde amin min dillam gam min jida yaabude lab seria amma min japta sengo ngoto yaaba lab seria de dum memamin
e en même temps nous pétiner
ko wattani kiloji hano hermi e chapande nay didi taba bonka ka kan hano kawji be filla duru didde e nanol kulle bonde na jarde mon nonni be gaya e konni nonni nangi noga e nay yago noga e jeddi lewru janvier nonni darja kulle bonde dedo no ummoito cede millionji jenay cede men sefa nonni himbe be kulle bonde dedo nangida nonni no dedo juude police be nonni no kalowo do inde police be leydi men Niger non Adili Touro halani jadi min Adama Dawachi
les éléments de l'office
police ji durwidoji e nallol kulle bonde nangi gineji bondi ko watto kiloji chapande jeddi e jetati ko cede mu ummoto millionji joy cede sefa di gineji du nder botoji ngatta kabba fawodi le car ngattuka nimbe juwoide togo dum wadi balde seda ko bandirabe amin police ji gondi posita koni nangi kan en du kiloji chapande jeegom e nay gineji bondi dum ben du no gollirto wonno kojan sukabe non ekintinabe benide gana sodoide gineji din tokkirde togo natude le nyame kiloji chapande jeddi e jetati min nangi nawtotedde don gaybe godi nimbe de be jedden tadi nder lube gal jede yade nder laddeji dim miden gatta dande yade sarobe sukabe jangobe pelle den ballamin dum hebane mosola
mettre le mal à genoux
ngrema bukar ni jon hano groupe amfani kan ardina noni ardengal kessal noni ko siri lawol kawji du hano teleji e radioji noni gondi do jonde ko e mu noni di leydi men Niger di ardina do hano nyande asawe de noni der gallu nyome lontudo hano mamman mamadu horejo groupe duniya nonni ano dun do wakati on don ko holli kan woni nangotirol chaka cuudi habaruji dum woni nu hayeje ko horejo keso o watti yeso Nafisa Adamu Sirfu
genanda ni dun tawa kena chodondirol endam hakune mine jomen televizioji e radioji gondi e jonde horemu ande feifare yeynugo ngol mo hennon fu cede ko muyni wattata denne dum jamnaaki to amin gammi do godi nimbe be jobata nani du cede lantarki jangele ko yobete didabe ngel ni ko cintina e golle den far arzu ko onnon no hani dum fondite heba gollirde amin de yaadu yeso hebe der mu dum du nimbe ngara e hawrindeji din e adiji kojaade din de jotti tata bengel hande nimbe no tawado televizioji jamani ko wite TNT wodi golli tirde lobby dun jamta kam juddu cede dun jamto
noy garbinol gol hanum buytirto der galle nyume fi no ko hoji hakkiloji himbe gada halaka hanum minister kawji do e burnol fina tawa non ni holli der lawol gotol gol ni halaka ni no horani horejo kawji do e siri moddinol gallu nyume non ni o wi dabareji lobbi no won hanum no tefe joddine ko di himbe hanum na hebata nafaka mun ko tabbintita non ni dun do wakkati on don ni Moktara Mahmoudu yewtidi e bandimi Maryama Kenda.
Et la première question concerne
comme ngomel ndiam ko ami wonno dum wonno ko wadon do filo ko dafto garbino gol en do galdudi nyemey hakika golleji ngadana mo do majji sande sembenteje ko watto ko dum tawi dum acci de dum accay sabu dum acciti dum wartudu e sembe sembe dum sabi jon o min tewti himbe wonno tewtawdo luggudum gol andal gam patte be ballami min jewa laabi dum min baa tokkude gam heba tawi dum acciti sabu wonno ko latne haala haro ya wada kulle kasenda dum heppa lato wade e jiko artno wala arande enna dum sabi min domi famin dara min pamtino labi de way hojede fatawe dun tabiti accongol endal do fil garbino
permettant d'endiguer ce problème durablement
dermi kitno ni noga etati lawru fevrier yago didi lawru mars noni hitane dum didi e sappo e jenoy batu lawol hano noga e jeego ero no watte ko fijo hano kollol film noni lede men balebe noni ko tele waga dugu noni fespa ko noni mo Burkina Faso lede Niger ni hano ko wadete noni lede Niger ni no yaran hano cinema joy noni fere fereji noni tati di kay no der tewtewru didi do no hollete non gam welna batugo noni wakati on doni sani magori o hollimi no dum
Ce qui concerne le Niger, les critères sont
Niger kay do dartnani be guleeda ko on jo en selmaaji ben endan no be muufu no be desireto yonay baabe ngara hara amin do tiagal maji do hikka on selmaaji mi gomin jaara gofu no tawa hono silmang biyetedo solaire made in Africa du nade sapo jeddi mala sagir ka won ko waddo do filo podo wulo wulo nage wada kuram non faane ko dami ngodi hono silmang goddo kondani biyetedo hono algeita mo latido ari adam kanyon won ko waddi don jango iftik non enda tatab on ko ndan kan wonno hono bi bata diliri haranana ha deja akawel hono silman biyetedo pette yite hono mo baba kadda kanyon ko wadi dum silman biyetedo esio e naulio Musa Amadou Jingari kanyon ko wadi dum nenene ka silma joydi kanyon ko min jaar hikka min kolloy
de différentes catégories de compétition
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawadon der duniyaaru do Facebook studio kalango no welcome sanne mi do feccide dum
min gartani der suudu hala dum do yewter men pindinol yewter men pindinol ni hande yeccata konani do bi enni aracceni le dano bi enni hano chombe ledde hano tawrani e sikr nonni dum do ko weli nyamde nonni dum do no remede leddi men Niger din nonni ko wattete hitane warde hitane nonni gada awol mun nonni no hojano lebbi jittati yago lebbi sappo den ko hette nonni dum do hande de nitje wama der wakkati men goni to gotil to pilida der lube fu attawan kan wonno filede nonni de wakkati on don gammi keba hano habaru do mun noni bandu noni bandimi noni ano Taher Rafika o waddani mi fama domo
aracce non wonde jombe de wiete yoyna to enda ni gine keyri no jaa autorideji enda lede men de aracce o enda ni jombal gal kanyum won ko buri gollidede sanne sabono tawda ndiyam beldan godon kewdan sukkar do en der leydi Niger aracce on enda en luno heccidi won ko himbe nyanto dum Abdurrazak Bello doktoro jogid andal sanne har filla ko dartu nyamdu bibbe adama be o hollan en do endan nafaka nyamgul aracce e ko sawi e mudu
arande fu nafaka ko tawa e jombe aracce woni ndiyam sukkar ko tawa hemu sada nyamadun sukkar monanta on na nafa bandu dum wadi ko nimbe no nyamadun sanne tiagal mun wodi le hen ko nafoto bandu lamdan e ko nandi emu
yombe aracce den endan ni sinu didi wodi goto ngal kay balal non endan latingal du no hewi sukkar sanne gongal du kon don dawni to walla latingal sukkar mudun hewa yerno Saidu Abdullahi cotto aracce non endan do en lumo bukoci der gallu nyeme o hollidu kon nan ko aracce danejo enna hewa hande der lube
daga fadama
fadama min codo tade tade awte ton e doso illa iden dawni mata me to min koje tade ton taman ide bawli jonko dum badi min hamre chapande joy min julmoto habere de jombe aracce daneje den gala kadin gam aleje den buri wadde
itata tulab halin
aracce oni hunno ko lati ne hewi sukkar sanne de heewa ko nafoto e bandu sanne sukaabe to acce nyaama dum sanne kanyu e nyawbe wodube hono jabette ko nandi e mudum yelna Abdurrazak Bello o haliri
yakkol aracce no itta rafom wala ko nyibata bandu neddo no yaa sukaabe no nyaama dum idum hokkabe sambe amma be kepta kulle nyiboje bandu ko tawa der nyamduuji diito wodube jabet kadama nyamdu mun gam no wodi sukkar nonno wodube balli sanne dum
ko yamirte himbe ni woni neddo fu hakkilo to duunna nyamgul aracce on enda sanne sabu hunno ko lati no wawi wadde de yesto enda basi har filla cellal bi adama
doni min tan kantata hano habaruji me fulfulde ko hanti do nyamul aracce ko holli wiide ni wala ko nyibata bandu non ni delle bi en ni balante jawali bandirabe alislami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ciro zeren yade dolbe
may nasarwa wadde jomi gaw
ketine studio kala radio fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger